Tali kumami kandia rumugaragu Namamukunda kuruta wani wase Uwani nemiya, nime wahakiria Akori jiza kandi uwa ishimana Uko haja wakabu bari wafu ibu yuda Mazani nguru, iburu ijawaye Bahagari kumutima, yumbu mubiru rante Nemi ya ima sito ya kure aminiwa Nami Yesu shimiwa, imirimo ya wemiza Ukorera wanu wose, udure kukwirindira Kuko kwizera gukomeye, niko dukeneye bagenzi Izere Yesu, aragukiza idakomeye Yesu Nami Yesu shimiwa, imirimo ya wemiza Ukorera wanu wose, udure kukwirindira Kuko kwizera gukomeye, niko dukeneye bagenzi Izere Yesu, aragukiza idakunaniye Nehemiya maze kumviya nguru ibyababayeho Iriza ubusa sengeri imbere imana Nakwinginze uwiteka, manugire imbabazi Umve gusenga kutakisha kuri wowe Atangira gusenga kandi arabyizera Uwiteka yumva umugaragu wayo Imana irasubiza gusenga k'umugaragu Nawe ikoreye ngo ikorere amaboko Nami Yesu shimiwa imirimo yawe myiza Ukorera abantu bose udure kukwiringira Kuko kwizera gukomeye niko dukeneye bagenzi Izere Yesu, aragukiza idakomeye Yesu Nami Yesu shimiwa, imirimo yawe myiza Ukorera abantu bose, udure kukwiringira Kuko kwizera gukomeye, niko dukeneye bagenzi Izere Yesu, aragukiza idakunaniye Atangira gusana Yerusalemu Umurwa uwiteka yahaye umugisha Bahuye n'ibibazo byari bibakomereye Benshi barapfa ariko ntibareke Imana Natwe duhura n'ibigeragezo byinshi cyane Fukama senga bwira Imana ijawe Imana yumva ijawe kandi niyirengagiza Iza gusubiza kandi uzanyurwa nabyo Nami Yesu shimiwa imirimo yawe myiza Ukorera abantu bose udure kukwiringira Kuko kwizera gukomeye niko dukeneye bagenzi Izere Yesu, aragukiza idakomeye Yesu Nami Yesu shimiwa, imirimo yawe myiza Ukorera abantu bose, udure kukwiringira Kuko kwizera gukomeye, niko dukeneye bagenzi Izere Yesu, aragukiza idakunaniye Izere Yesu, aragukiza idakunaniye Izere Yesu, aragukiza idakunaniye